Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fidil bata galgala sa'ati lama folakka daqabe amma sa'ati sadit saganta afan rumo satellite nail tatrat tamsas amma jalqa Akkamoltan aggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebine waan simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjin simbarsiisate yanan turu ani Tigist Gammeeti gara sagantaa dura. Guyyaan gootonni Oromoo gammoojjii Somaaliyaa shinnigaa keessatti bakka tokkotti itti wareegaman ebla 15 jechuunis jimaata darbe kana yaadatamee oolera. Oggaa 41 dura ebla 15 dura ta'aa dhaabbatichaa dabalee hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo 11 bakka tokkotti wareegaman. San boodas guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamee oolu abaa'uun murteessee oggaa oggaadhaan yaadatamaati jira. Tsahaay Damxoo hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sofsiisteetti kinooti.
Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatamee oolusaa kan dubbatan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti eebilli 15 yaadatamee oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii.
Guyyaan gootota kun sababa wareegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata. Adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf kaan fitti qabachuuf kaan immoo ajjeessuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa shiriggaatti eebba guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii ajjeessuuf turani hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jira. Warra bilisummaaf qabsaa'uudhaa Somaaliyaa deemaa jirra. Kana ennaan egaa dababa hudinnaan bakka tokkotti isaarra shananii.
Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idhaa? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee isaan qaban maal ture?
Isaan kun dura taa'a adda bilisummaa Oromoo Jaalala Magarsaa Barii Shittaanaasaa Katuree Jaalala Gadaa Gammadaa. Yookaan Damisee Tacaane akkasumas immoo miseensa kumii sabaa Katuree Abboomaa Mitukkuu Gazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa kan jedhamu Faafam Dooyyoo Irraanaa Qacalee Marii Galaan Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii. Sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaatti isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa akka sana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u irratti dagaa gaaqisedha. Bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan ergasii immoo egaa wareegama seena qabeessa hedduu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa addattarii tokko akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegama hundatti hin kabajnuu fi erga immoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'ate dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoo hundi itti fudhate guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jechuudha.
Yeroo guyyaan goostaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistuu guddaadha jiran hayyudureen adda bilisummaa Oromoo.
Seenaa qabeessadha. Bakkatti isaa wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti sirni gabrummaa Oromoo adda babaasee lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiin isaaniis haa ta'u kaan walirratti kakaasee isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi tooftaa adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee suni tattaafatama akka jiru kun beekamaadha jechuudha. Haa ta'uuti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kun bifa wareegamaanii fi wal duratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo ada kembali bau sakan dendengnya kamiskan istera atau di sana dura macam tu lama senan ini ram satu juga era arsi keseti bahwa tulda macam tu lama wajah baka sokoti sangga kalutan Islam Kristen atau jadi waling kalanya curan tokuman oromo akadani babani agiroti dina fitra fitra kalista ini kun hunt patata dinda dan kode kasite su kode hunta turat apa tane sudan har le har kon kamete dina takusati dan bagi sisi alo amamo bisa enyunu aja su sudan wilka mana mati wala buma romiati bisa kanana basti sagrani kana jare sata kademan shakti kokofi mani sokolle inkamuch
gozatni irosan dirqama fatani ososochu ajrani gamoji somalia kesetti hidattota biyettin amantaadan addan qodamani gergar basu sochi taisa medduudan amantaaf lagni gergarnum basu oromuma kenyan wolfana dumnan bakatokot waregaman kanjiran haydrin addablusuma oromo harras dergegesi oromo kayoetti abbonisa waregaman tokumatik su qabajichun amaniro gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
Anagi fachajirtan sambataf dilbata satellite nail satiratti ansini tamsau qopile radio ni sagale america saganta afan oromoti nanno le benishangul gumze fi gambellatti werara covid 19 tisuda hoji hubanno kennu hojjechajirachusani biro wanfaya beksisaniru jirata magala asosati fi dukkuwa kana qabamani fayyanto kommo namotan beku sababa covid 19 duan dabira jedan gabas ni gutun anna kormalkati
Nanu Benishangul Gumus, Magala Susa ke Seti Jirata Katan Kandubatan, Obobzayu Branu, Sawatru Bentoko, Fagugia Fani Funyanio Kam Masking with Atinturanif, Covid Kudasagalin, Kabamuisani Manijuru, Ofi, Garamali Ibamani Trufi, Namota Bacon, Akov Bra, Duan Abani Layman. Jiratan magala susan nibra nasir taha wirara virusi corona gaditi kesani lalu tujra jada sochin hubanno hawasa umu addanchitu kanaf wanguma chik walle jechun ittidabaru nifse jira
namonni bayen bakalan aitakwani rakatanya garra kunni kuba hamada kuba yoro gadabatte dubunama ajje sudanda udote edi akahananno kesa jodottimo baye guware gedani adama yoro baye kunni kunina kanai jottimo balla to hale jukumi namonni
Tamsaina COVID-19 tisuf waan godhamu qaba jedhanille jiraattotni magaalaa soosaa kunneen ibsanii jiru.
Kalau tidak ada macam, amat indah. Namun yang kita dia mudah terus, cepat cepat nama, hidupnya
Biro Faya, Nanu Benishangul Gumzetti, Directorate Communication, Obbo Wacho Wakbulcho, Sosochin, Hubanno Haasa Umwa Danchetetru Isa Hinale, Hojikan Ittifufufi, Wawirer Covid Kulasagal Ittisuf, Hojasajir Rajadan, Addisani Juru. Nanu Benishangul Gumzetti, Dergagosni Tolol Tuman, Hojasanjuru. Tajajili Kunat Danja Tewan Turek, Dergagota Tolo Ultuman, Tajajan, Radevin Jelk of Sisu for Jetazra, Ablem and Tau Junton, Bratuta, Menimber Notar, Rabo Banin, Huanukin Luf, Asawan Dergagota under Garanano Tuamun, Hale Roko Virku Esakalifi, Akatati Nitisundan Damuretti, Dergagota Tolo Ultuman, Hojitan Wojin, Akamino Jetudan Dinak and Jeruretti, Hojatajra, Radio Hawasafi, Kanin. Radio Amni Fammo, Bakuma, Namos Nivolite Dumatanijaraniti, Dula Hubanu Umu, Tasajara, Nanu Bidishangul, Bia Ulla Sudan Fan, Wanul Dangisuf, Namota Dangajani, Garakanet Ufan, Adaba Sufi, Bufatairo Sherkoleke set Takaturanifi, Ergabuang Oranoisani Bekami, Gara Hawasa Bakatuta, Akasin and Kuchuratis, Akasumo, Jatajara, Oji of Ekano Kaviat Jurunis Akasuma, Ujatajara. Jalan. Halum bulfakatun, Oganam Biro Feyana Nugambilla, Oborut Gatwich, Covid Kulasagal Dursani Tisuf, Wanu Jetajar Rajan Retti, Yerovil Blan, Devikinan, Akas Jalan. Gambillan, Nanu Hui Olana Jurumbuto, Kanawal Kabate, Udifan Nudrago Gura, Covid Kulasagal in Ufu, Nunkabatun Leger Utrejra. Iram Magaru, Ilarchido Gorasuna Fera, Namotni, Digdama Ol, Wanduanif, Akakomit Kurasagan, Juru Hubatamudan Dera, Jalan Hogantosni Kunin, Tamsaino Covid Kurasagali, and Nolila Mankis Juru Retti, Wanjadan Kuno.
I understand that I
Koranu Samuda, Kumarik Damitokol, Tasfamin, Namotni Kumatokov, Ibatoko, Jalan, Covid Kurasagalin, Kabamusa Negasisa, Namotni Damitokomo, Lubusani Avanjuru. Namutin Ibaja Chalan Fayanijuru, Namutni Murasni Amuiram Makana, Gidugale Sayali Kisati, Yala Majuru. Koranu Samuda, Kumasudumisa Devif, Ibaf Rif Shani Gifamin, Namutni Kumasa Dif, Ibalamaf Kudan, Covid Kulasagalin, Abamanijuru, Namutni Kumalamaf, Ibasa Devif, Saditimitorba, Mufayanijuru, Kanirama Fayajuran, Hangaraga, Guyara Tijuda, Ibalamaf Turbatimisa Detau. Sankisa Namotni Ja, Kutayalin Rufata Tadims from Gesajuru, Namotni Hanga Mat Lubusani Avanamu, Namotrik Demitoko, Jadan. Gavasa Radio Sagale America, Nakur Melka, Hamburra.
Orumeaki Satibakawana Dadat, Ajicha Hitanifi, Itali Mirgat Alanama, whom not a motu matific. Arkato Satin gave Famati Jirajadan, listening only Hawasa Oromo. Washington DC TV, Nanu Shijaratan. Motuman United States, Akka Ibagurudan. Apsi Sugafa Chudafis, Umator Banderbe Rawajra Minister Imma Ala, United States, Fundrat Hiribani, Yen Nagal Fatanir. Himan now one Hirir Tonikas and Lach says, Imbas in Ethiopia, as Washington DC Targamu Devi Kenera, Gabasa Hiriras and Hurdufuran, Namudan Dikin DCTs in Dabars.
Kanen Wajir Ministry in Mala, United States, Drat to a little government, Missenson, Awasoromo, Washington, DC Kun, Ajechale Sera Alaf, meet Alia de Dauromeake, set to Notamotum Mati Rawatame Jiran, Adan Nodan against Saturan. Kayo Rida Kanak, and this is Otake Statu Kokatan, Obasa Fatil Gafat Entry.
Ani Tiana Fermani Borditi, Nando Kanati Washington DC community Jiro Chuda, Rira Kanakende Sukesa to Arakende San Kesato Kodai Chuda, Kayon Rira Kenya, Motuma, Ethiopia, Jeramusanati, Umata Oromo, Umatota Kanirate, Yaka, Alanama, Dangan, Kamiratra, Watajira, Kana Partisani, Okin, PP, Biltegindas, and Akandegger, Undulu, Dina Biasana, Vijadani, Parajanitira, Umatarati, Warana Bobasani, Madia. Romia Rati Kanta Ajiru Canada, jiddugalee sirratti taaba oromiyaa irratti ummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha ummatoota jidduutti rakkoo barabaraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo shawaaroobititti kan ta'e walloo keessatti ummata buqqa'ee boodaarratti faca'ee hin jiru jira gara wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti achi keessatti ummata humna tikaa isaaniidhaan fixanii fidaa shanee jedhanii kan waamani humna waraanaadha ummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha kuni qabatamaadhaan waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mareedhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kan hundaa kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa abaa'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinnee keessa taa'eeti yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko fa'aa qabanii fedhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa akka Abdii Raggaasaa fa'aa akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaaf illee waan darbuuf adeemudha. Kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha.
Hirmaattota riichaa keessa tokko tokkos maaliif akka itti dhufan gaafadhee akkana naan jedhan.
Isaa bal'ee naan jedhama. Waashingtan DC jiraata. Iddoo kanatti sababni an dhufeef biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeese mana baay'ee irraa gubee ni madaa'anii hospitaalatti geessifamne illee ambulaansii keessaa fuudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti.
Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa ka baamma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faallessu seera waraanaas kan faallessu ajjeecha karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa amma baasanii ajjeessanutti alaa arginu jireenya uummata Beenishaangulii Oromiyaa kaasee amma Beenishaangulii amma Walloootti biyyuma guutuu jechuun danda'ama. Tigraayi kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kun biyyattiin haala waraanaas cimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa kan jiraanne akka hin teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaafi ajjeechaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra.
Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjeechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchiisa naannoo Amaaraatiin walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Waashingtan DC ka jiru Yuunaayitid Isteetsitti Embaasii Itoophiyaa irraa Ambaasaaddar Fitsuma Raggaa akka deebinaaf kennan gaafadheen ture.
Itoophiyaa fi yetinyaama akkaababi yetinyaama maharashoo laayi yemiidarraga xiqqaati biyyaa bixaama xayyaafi na wanjala.
Itoophiyaa keessatti naannoo kamittiyyuu hawaasa kamirrattiyyuu miidhaan ajjeechaan raawwatamuun baay'ee jibbisiisaadha yakkadha. Kanammoo sadarkaatti kana dhaabsisuudhaaf kan itti gaafatamni itti kenname mootummaadha. Mootummaa qofaadha dhimma kana eeguudhaaf dirqamni kan irra jiru itti gaafatamni kan irra jiru. Kanaaf jecha nagaa eegdotaaf mootummaadhaaf biyya kanattis ta'e biyya biraattis namni kamiyyuu abboomamuun dirqama isaati. Kan hundumtuu akka baru barsiisuutu nurraa eegama. Mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuutu irraa eegama. Kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamuu taasisu karaa seeraa jechuudha. Kanaaf kan hawaasa sanaa jennee karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf. Kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiisa isaa hordofee naannoo Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis naannoolee biroo keessattis hojiiwwan seeraaf sirna kabachiisu hojjetamaa jiru. Ibsawwan hojii kanaa immoo sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaattis sabaa himaaleedhaan ibsamaa jiru jedhan Ambaasaaddar Fitsuma Raggaa. Dhiyeenya kana loltoonni Ertiraaf humna addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti keessumaa Oromiyaa lixaatti bobba'ee uummata siivilii irratti miidhaalee namoomaa raawwachaa jira jechuudhaan kiriiritoonni matanis oduu dharaati jedhanii deebii kennan Ambaasaaddar Fitsum.
Buzuu nagar በማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባል የሚባለው ሁሉ ባይወስቱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው።
ዋንባይን ከራሚዲያ ዋሱማስ ከራብሮስ ዋንጀረሙስ ወነንጀረ መኑን ደቱን ፉደኔ ጋሪ ደንጀራ ዋንሶ በተይረት ኢብሰባዬ ከኑን ፈዱ ኤጋናም ቢየራ ፈጋቴ ናጅራቱ ለሚሳቲ ቢየሳቲ ባየ አደውራ ካንከይ ባየ ሙደሙ መለን አመከንን ጋሪ ደጀዴ ያዱ ነምን ቡቱማ ዱኛራ ፈ አሜሪካ ኬስ ነጋንጅራ ታጅራ ሴረ ከበጀጀቹዳ ከናፍ አገደንዳኒት ቁንንቲ ቀበኒን ለሚወን ቢየሳኒ ኬሳ ሴረ ከበጀኔ አከጅራተን ጋፊዮ ቀባተንሞ ከራሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከራይም ባሲ ኬንያስ ዮድ ኤፈተን ኑቲሞ አከከራሞቱማ ዴዲመል አርገቱኒታስስና ኢሞነመካ አመርትገሩ አነመምበይኩት ሶባዋንታኒስ ድፈከና ዮላ ለመወያጀረን ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም አረጋ ዳጌፈቶ ተኬኛ ለሚወና ዋሰሮሞ ከሌስ ዋጅረ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረት ሂሪራ ሞርቢባንኩን ሂማናሌ ሳኒ በረፈማን ቆፔፈተን በከቡቱ ዋጅረ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ራ በከሰነተር ገመሊፍ ዱብሳን ደገሲ ሱዳን ከራ በከቡቱ ዋስቻት ከነቹዳን ሂሪራ ሳኒ ጡምራኒ ጅሩ ገባሳራ ከኑ ማንን ጡምራ አንነ ሞዳን ዲቲ
ኦፒ ከኛ ጥሙሩ ደንዱረ ሰገንታ ተኩቱን ሆፋ አመስኑ ወጅንቱራ አባን ከና ኢጆሌ ቃምኒ ሚጣም ይቀርቃሩዳፍ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ሚኒሶታ ከይሰጥቲ ኦጎተ ለመድረ ሁንዴፋም ሎጊ ኢጆሌ ቃምኒ ሳኒ ሚጣሚፊ ማቲ ሳኒ ረገው ላልችሴ ሐዋሰ በርሲ ሱዳፍ ሁበኖ ከኑ ረቶጀ ሰዳባንኩ ቱጁቤ ሆራ ቡሬስ ሱዳባትቻ አልዴ ሐሊማ ሎሎ ወጅኒ ማሪጎቴቲ
sababan kenna jenne ni kenna da imejemu ka ni demata ma qabu kamna sababa sanin maka kana basu dande
aba kana hunde sur af maltu sinka ka fi addadima
awanni na ka kafe aniro da inki ya dalatu hospitala kara turban jahature ayro sekke satti ba e dararama jajjaba ke suture mali fini taki takayo ulfoste ati asagani e daimesi kana ketie tukam ke kana majeda kopauti kafe chida sani tini kanke barete wanni masti siku tela lucheta akome sanale takane daimesi haro kana yo adunya kana rajju su kamatte hammatte hammo siste wolin tete wolin kursu feti namasa tarang kuna mona mamara singa apeta sate anura singa isa toko saati saniti damiki yeho dalatu kana usijinira ta ukabara kwa kana kana tijiraji chudan rifachu kutta kesa davarse manati yale akka davarti kamili mchi se serani kajaji lanargani achiture jecha torbanja yajiho tao wani kukurdan kada ima kiyara konsu minu sumu kusamu kesa najiru አጭታይ ተጃጅለ ጉዳ አርከታቱል ቢይኩን ወነሁን ዳንዋን ምጫሄ ስፔሻሊስት ወጣ አዳዳ ዶክተር ረንቴ አክሱም ሶሻል ወርከሪን ግስቲ ኦርጋኒዜሽን ያዳዳ ፋ ወነ ከነረት ከነመጀጀቤሱ ከያለ ዳኢማ ከኒ ወነሁን ተከራ ሀዳቲስ ከራ ዲጆሌት ምንደን ተንጃሄ ጁጃ
ዳቦ ከነ እናሁን ደስተን አካ ነመዱን ፋጥሞ ገሬዳ
አካ ነመዱን ፋጥ
ካዩን አባከሰኒ ወዱማ ገለማሊ
ካዩን አባተ ኬንያ ኢጆሌ ሚደማቃማ ከፈን አኩመ ኢጆሌ ደረቦ ተጀራቲ ደንዴቲ ወንጀራ ባሰኒ ሐለቲ ፈየደሙ ደንዳን ድረጅ ወጀቹዳ አብጁን ጀራ አከን ኮሙ ከርካሩታ አከሱም ሰሞ ማቲ ወን ኢጆሌ ቃማ ሚደማን ቀመን ዲሞ ኢጆሌ ጀራ ከንደንዴቲ ከመሶ ሂታኒ ዲፋ አዳቲ ደንዴቲ ከከፈኒው ካነሞ ዲፈረንትሊ ኤብል ታከታን በርሲስ ፍሪ ብራዳበቹዳ ኢንድሮ ኢሞ ሎኪ ማቲ ወን ኢጆሌ ጀራ ከቃማ ሚደማን ድረጅ ኩርዳቱ ጀራ ሎኪ ኩን ኩርዳቱ ጀራ ቢየከንን ቤተኒ ማቲ ወን ከነራቲ ፍጆሌ ከነራቲ ወጀቹ ሐዋስኒ ኬን ከደምቅን ሳፊ ሁንበኖ ከሐቀባ ተካሲሱዳ ከና ካዩን ዳፕተኪኛ
እሲኒ አሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ሚኒሶታ ኬስ ከነሲን ጀራታን ጆርለ ኤልሰ ጀራን ገርጋሩ ከካዩን ኬስ ነወረ በየ ጀራን ሞ ወራ አስ ጀራን
ከራ ለማኒ ቶኮፋ ኬስ ትወሪ ቢራት ትየ ፈነፊ ረኩን ኩርዳን አክቲ ቀርቃር ሰለን ቀምኔ ቢያ ከናፉ ወረ ቢያ ለጆርለ ቢያ ለን ቀርቃራ
asitti ammo haallin qarqaru ni tokkofa namni tokkena biyyarra yodufu adama biyya san qabateefa. So loogii fi laguun sun asillee waliin dhufa. Tajaajilli jiraatus riisoorsiin gahaan biyya kana jiraatus waagal aadaan duubatti hafan kun jiru namni gabbaheellee seeraan itti fayyadamu ijoollee isaaniittis gabbaasanii akka jirre tajaajila mara argatamu godhuu hin danda'an. Lammaffaa immoo ijoollee isaanii kana gabbaasanii komiitii keessatti yookaan hawaasa keessatti akka dabalamanii hariiroo akka nama kamii jettuyyuu akka hawaasa keessatti hariiroo gaarii qabaatan godhuu hin dandeenye. Hawwatiin hedduu yookaan maatiin hedduu ijoollee isaanii manuma keessatti dhoossanii rakkoon kun almost hin jiru jechuu danda'a. Akka hin jirreetti itti ilaallama. We are in denial waaqatu jirra. Kanaafuu waaqatu jirru kana haala kamiin gabbaafnee support system yookaan support group uumnee wal jajjabeessina. Kanarra jirra akkasumas durattis dhaabbilee adda addaa waliin dalaguu seenaa biyyattis deemnee dhaabni akkanaa yoo jiraate fakkeenyaaf Finfinnee Deborah Foundation kan jedhamu jira Abbaa Duulaa kaakkadaa kanneenis dubbisuun ofirratti waan dalaguu dandeenyu kan hin karoorfatu jirraa jecha.
Gara biyyaa dhaqanii deeggarsa akkasii gochuudhaaf egaa ijoollee qaamaa miidhaman kana argachuudha. Inni dura haala kamiin ijoollee qaamaa miidhamtoota ta'an kana qaqqabuu dandeessu adda Liima?
Kun yaada gaariidha. Tokkoffaa biyya keenyatti akkuma ammaati jette dubbiin kun baay'ee baay'ee jajjaba. Akka asitti ilaallu miti yeroo hedduu waa ijoollee yookaan nama miidhama qaamaa qabu guyyaan asitti argituuf bakki asitti argitu akka hin jirti bakka afur jira. Tokkoffaa warra musliimaatiif guyyaa jum'aa masjiida afurti. Warra kanaatiif chartii afurti guyyaa sandee yookaan sanbata guddaa kuuwwan ammoo gabaa keessatti afuraffaa ammoo mana haaraa yookaan iddoo daandii konkolaataati. Bakkee afran kanatti deemnu jenaalli bakka biraatti jiran beeku. Maal godhani bakkee kana kadhatuuf dhufan saantima yookaan waan nyaatan kadhatuuf dhufan. Namni xiqqoo ammoo waaqabaataa yoo ta'eeraate manuma ifii keessatti daa'imni tokko dhalatee kaleessoo poliisii kiyya tokko naaf himuuf ture. Biyyatti ol lama keenyatti daa'imni waaqabee keessatti dhalachuu isaan osoo argin guddate faatu achuma keessaa osoo hin baane. Aduma fi aduma waaqabbi uume nama maraa holqixxeessee uume kana gad bahee argachuuf kan hin dandeenyetu jira jecha. Kun maaliif maatiin hin dhoosota ijoollee akkanaa? Anis akka abaarsaatitti ilaala namni wanti isin daa'ima kana argattee fi abaarsatu irra jira. Kanaafu namni gabbaasee abaarsa kana mul'ifatu hin fedhu. Akkasiin ilaalama. Garuu kun dhugaa miti kun of duubatti nama harkisaa of duubatti deemuu hin danda'u namni aada kana qabu. Kanaaf wanni guddaan irratti dalaguu dandeenyu waan mara caalaa dura ijoollee kana karaa biraatiin gargaaru hin duratti hawaasni qaama. Rakkoo osoo hin taane qaama furmaataa akka ta'u. Maatiin kun ijoollee isaanii gabbaasanii yookaan ijoollee akkanaa qaba jechuuf dura hawaasni bira dhaabbachuu qaba. Nu martuu wal qixxaa. Nu tokko namni martuu nama daa'ima kee gabbaasii haala jedhu sanii jijjiirraa yaadaa. Different thinking isa jedhamu san onni irratti ilaalchi namaa jijjiiramu qaba. Ilaalchi namaa kan jijjiiramu ammoo yoo namni of barsiise. Akkasumas ammoo barumsa kana yoo argate dammaqinsa yoo argate hubannoo yoo argate kun hundi kan uumamuuf wallaalummaa irraa qaqqabe. Wallaalummaa kana akkamitti balleessinaadha wanni guddaa. Kanaaf yoo gara biyyaatitti deemnu uummanni keessattuu namoonni maatii ijoollee akkanaa qaban akka nu wajjin dhaabatan uummanni kunis hawaasni kunis haga danda'een akka nu waliin dhaabatu. Haala karaa mana barumsaatiin deemnu namni karaa kanaaf nu gargaaruu dandeettan akka haala mijateessuudhaan shan namatti dhaabattaa jechuudha.
Aadde Aliimaa Loloo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Seenis waan nu affeessaniif baay'isee isin galateeffadha.
Raadiyooliin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaa dhaqabe. Amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saatalaayitii sanbataa fi dilbata dabarsuudhaan har'a asirratti raawwatama.